Mbuze bafita gahinda mumiti mayabo Imfuti ninyinshi zitaji na jivulira Zibu hanza maso zichene yubu fasha
Tuilinde
Yakugaruka ibiturusha byose bizaba bishize
Twirinde
guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize Ingwara ni nyinshi za buzumuti zishegeshe benshi harimo nabakire zahitanye benshi inshuti nabavandimwe Yesu nagaruka tuzongera kubabona Yakugaruka ibiturusha byose bizaba bishize Bizarre.